Raise up, minimum.
Four.
Jah bless me, all of them see. New kicks like fancy. Uka una easy si za magazi. Na kuhusa kalinkala number one. Danny good bedroom musician. Sono iwe ukubwela ndiyo tichan. Ama dalita, ambuye andi pass. Ndachoka matenda sine wezi solam pass. Ama pata kwa iyo wole mi. Kona ngini zangamani zema tech. Defi no reason kama sick. Mbuye ama pata kwa fana ulimbi. Ama pata kwa iyo wole mi. Kona ngini zangamani zema tech. Defi no reason kama sick. Mbuye ama pata kwa fana ulimbi. Look for them defi no bombo clutch. Sunga ndloen kati ndilibe manati. Pachindalito, oh Jesus Christ. Kuliko se unga pite undi pesa nkati. Dinangu pempa ndaliso unandigwe. Ndipo sindi foka deile kupempe. Kome kulihaso ndiko mandilowe. Osa iwala ama dalita olimbik. Sindi labadila kaya au azisek. Ola ngini zanga wezwezi kutek. Tokololo wala ambu yetu akumek. Tokololo wala ambu yetu akumek. Ama pata kwa iyo olimbi. Kona ngini zanga mani zima tek. Defi no reason kama sick. Mbuye ama pata kwa fana olimbi. Ama pata kwa iyo olimbi. Kona ngini zanga mani zima tek. Defi no reason kama sick. Mbuye ama pata kwa fana olimbi.